Chambalani, Saint Chambalegu. Gembela, we Chambalani, we Chambalani, Saint Chambalegu. When a man saw it in Chambalani, we Chambalani, Saint Chambalegu. Kululi, we Chambalani, we Chambalani, we Chambalani, Chambalegu. We feel we Chambalani, we Chambalani, Saint Chambalegu.
We Chambalani,
when I see we Chambalani, we Chambalani, Saint Chambalegu.
We Chambalani,
no wonder why we Chambalani, we Chambalani, Saint Chambalegu.
We Chambalani,
when I lost we Chambalani.
Yeah.